tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakira be hidi be jamnyalle modon e ngone kikida talataare jeegon lewru me hitande 2025 sappo jeddi amde jabbori masilima chapande na e joy usman nyali buli do kabaruji do mamadou watra to bogi jande to fiwde e yontere ke enande yoppitere hale bar yoppitere hala barkanta en golle radio kaltidi do darnde de de bangal dartugo jam e dejere dun wadi beta ko do maison de la presse do woutinde sariyaji dati jukongoji fewde alhaaliji leydi malindi hala dun jonde mudun fuddi kanyando bamako do hakkunde humini be sariyaji e society civile jogu essansi wutege le gelle yogaji le wuddu e saha leydi meden di le ngendi kor litri ko sotte teno fa temere josefa an hebre joni hakkunde temedere e malle hemere yaade temedere e chapande jeddi sefa yo di wonde sembe kabaruji di kikira ko bismillah mono heraade studio tamane darnde radioji battidi himbe do dartugol jam e deere e yirwere jalle nyimali o sisili hala modon hala handana le batumo union de radio e television libre di mali joine o golle anafawi do kabaru yontere keenande yoppitere hala fanda modon meccintinde barkante en nantingol kabaruji nafa modon do dartugol jam e gonda le deere hono dun e nandore modon dartama du rewbe e worbe halobe du radioji kala halaji ndewrinoji himbe le o wakati mo hakkilaji njodaaki Musa Male Cissugo hawri e obato anni ko hebinendo faccitan Umar Waygalo e Ali Cissé
radio yo hunde battinde yimbe sanne darne mudun don mawni sanne no jam e deejere hani wartirde hakkunde jamaare nde dun ne wajibu gollobe le hembe paama ko jallini ngon itondi buri fu haajeete non kanko no dirte dawda mari ko laminodo kirtel kiddo hollitiri wiide kina andana tafam nokko o hono wordi yimbe gombe tombe hono wordi hono ko yiltinte ko be paamirta dum le hore mabbe so dun ka wadi fu ko jiltinta ko a modja yide so yimbe hola kima ko kalta fu wala sababu yirwinde jam kan yirwinde nokko e hoore radio kanyu yubbindirta yimbele be gollobe li radio be an kan tawri yimbele joine ande non kanko Mamoudou Boukoum lamido fedde irtelde o miccitiri jamare nde
radio ji dana han tawede ana yafina kaltidal hakune mani e mani tutude wartirde neddaku majjudo leedi amende hande nantino be kabaruji di ana hani andude hono gollirta hobe gollanta be kan tawtude andude do hodum hani halad to be gollata to
lami be radioji kita kanyi segu mbiyana kabo jamma e nyaloma yella radioji dana kebo fa gollale de don nokule ka wattu jono be kuliti metti mabbe sanne ko fedde hakkinde wi radioji din joba ko
so min baji mbina mam joba milioji jeegom hono foti min e me hore me kebo ta hitane fu radioji gondi be kredoji di hono misali sagabare na do jiboli ana jogi dum bawde mun do waram tordu dami sabi nokol to mi gonto yimbe wana jogi be bawde
gollobe li radioji di fu kuliti wiide radio jidian baye latata sababu no jam e deejere hani wartirde hakkunde jamaare nde dum hana latata du ko feccata yimbe lebe
sakirabe andon wiide di kabaruji fu do ba hebude do bembe ande de do hella men Facebook kanye compte X yewtade sariyaji e hono jukongoji kani wadirinde hakkunde gikke e sikki sakka dum wonno Sisili Kawrital puddungal kanyen do bamako do darani do dun yo centre d'etude de recherche et de perspective prospective en Afrique SERPA do golida la société civile barkanta ko avocat en le balde didi hon cenim e dun hore dokkindiri hakkilaji yalla sariyaji e lawi kandi jokkede bangal sariya anatabe kawroji e alhaaliji leydi meden di Mamoudou Kassoge woni ministre ko minido sariya leydi meden di kede ko wilali tangara do faccitan Oumar Waygalo
chaque fois que
de sariyaji bamale leydi fu ino hani wattinede hakkille sanne ido sariyaji ngattanoma hakkille il hitande 2001 den do wayilta arande ciagal ko leydi mel ndi hentuno ndima ko mudon ko dubi no ga ene ciagal mudon min pammi wido won ko yubbake ido golleji no adnar ndu wonde yarde no kanyeno kulle be gonde wayiltirade fayotto no sariyaji den gorri li adnar ndu fo mangal mudon war so sudnu min noddita cour d'assises do yimbe ngadobe ko boni charetebe dum wailtam wattu jono dum wailtam wattu jono dum yama chambre criminelle kon ayir bangal uddude jomum kasso 2 million gonde wailtide dum jaw yalla hono jawi wadirte e juude jomum
les bracelets électroniques
jonte seeda ciagal ko coggu essence nabbuno le wudde saha leydi meden di dun buyte ke le region nga yogaji to koroto le litre ko yano fa temere joy an hebire joni hakkunde temere chapan e jegon yaade temere e chapan e jeddi sefa gol buytu gol ta kitamadu to ansongo to le region ga wo ciagal ko siter ngaaji kewdi gadda le o nokku fa bidure na fam an jantor umar waygalu
Les régions gawobe kollitidi cioggu assansi jippiki an songodo litre assansi wonno sotte de bamde temel jey fayotto temel jeego ido sotte nyaloma hande no budi temdre chapande jeegom kedden wodo neddo goto mo jabay inde mudu inde hollitidi weltiki do hen sanne
vraiment an songodo
wi detan handen ka do an songodo berde amen ana bubi sabi arande meden ciodan no litre temel jeego nadu temel joyi ka ille kenyen meden kibre joni temedere malle hemere sappo wi detan joni ka in way soade de
station sonne
non dum wori nokku no dirtere bankasi les régions banya gara tondu cioggu assansi o jippiki ka wattu jono da tan gonde yeltinede le hen won litre uji ka wa jabba ton
ille dun fuddi wiide do banya gara do min baa wiide tidala mun mawni kudun wadiri yo sabe daranade parciade le ngal
la bonne gestion
wattu joni o litre essence tutire do bankas do temdere malle hemere yaade temdere malle hemere sappo fay goto wa sodde ko buri temen nay na temede jeego kana dum moda bete law ja ndar wada fa keba fay goto wala yamirore fa ya sodiro essence e
Lisa Halid ni kanyi le wood lead ni cioggu assansi wakkati fu ngabbani ana jippo sabi de wakkatiji assansi din jottata ko ton law wakkati du lamo yeltinta do hen dati fati assansi din jottoto ton habdibe mudu en be
nyaloma kejanaado fi fina tawa aduna ko afrika jeyi e yambinama joyi lewru men to gawoto le majjunbe jetti kanko mo alla muyte mudona ali badi mayga o hore joki do komite kuminido haybugol la nokube nodirta tombo de zaskia de yamber kunkinde no hore yo mission culturelle gawo do golli dal comité de gestion on fedde humne de golleji mudun ko wadi assemblée et régional ko hawrintini du kanan ko be hewbe o nokku humini be fina tawa fa yottade sakirabe o gorko hewbe du gade sere fo ngoji njurminede be kolti wide aljumaare warorde be ngadana nyaloma wadindemo du hawuji
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
le mali le wattu wulare mono fu ndartano hewirte nema ka nema ana way hono ana fawi do ko neddo bonnoto le nyalo maji le kapitangal himbe yogabe min landi kolti wide kadule habuje bonnoto ka won wobbe du mbibe subade ko bonnoto sabe wuli njay fu nafa mudun tawina docteur en ana mbajo himbe cubo kadule de ngattata pati kebati dalaji bangal rafi cellal kadungal hengal neddo hani de wattude le o wattu wulare bonde e fa keben jabmu anni ko Aissata Diarra hebni en le ko mbiata dossier de la semaine ko do facitango Umar Waygalo Ali Cissé
le ngalure bomako le so bami fa wulare waddi sanne jama ndana waylita bornade mudun en wobbe borno tisiji wobbe du borno ko dira haburimo be fube kali kulati sabab mudun
fini ko tawne do ngata
ko dule mu inirade haabu worno to mi fayso cuudi gommi t-shirt chemise kan ko nande mudum pour mi yidde le ondo wakati min kam le borno ko kimmi fu mako ana wodi mo fu kenni do kadule mu inirade haabu de ni burani kam min kam
dimi abe mo walla fiare
ko wobbe cuuto bornade kadle mu inirade haaburimo dum laati sababu su yogay jagotobe kebe mudan gonde beedade sanne misala kanko Boubacar Jekite o ciotoro buuji le lumo mo ngodo bo mako do
fini me me
robuji hono dumping ji urdi senegal kan leedi mauritani rewbe uri yidde sanne cioggoji majji ana bama tem e jeegom yaade ujinere li wakati wulare mi de wayeede ko yottoto dampeji chapan jeegom e detail nyaloma fu anguru mi de yeeyo ko yottoto temdere
denke mema
non dum wori bangal kambe ciottobe kadle worbe beedo odo goto mo jabay inde mulu inde holliti wi wotto jono ko worbe buri fu ornade yotti sorti de no detta la cos
ti sorti
ti short ngaydi juude mudum juuta di jeetoni di ana yida yimbe sanne ko mu imira haabu fu mi buri yidde
ko tona man nuu
kadle de ngana tekkude dun jommu hani bornade so wulara no wodi non kanko no detel sala garba dogotoro to tumbuto hollitiri wiide o dun latto sababu so nguri jommu sulta
la tenue
kadule bornama je jidaade wakati wulare ka yu kadule koyfu di chaldi neddo e hore fofota le mu muɗum ɓornogol kaddule teddude ana waɗa so ndiyam timma e calɗi neɗɗo. Wulare so ana satti sanne a tawan kuɓɓu neɗɗo ana heewi, kuɓɓu ana leefina tergal neɗɗo. Iɗum haɗa ɗo ko ndiyam timmata e calɗi neɗɗo, iɗum reena tergal.
O wi so nguleefi sela heewde e terɗe joomum ana waawi laatal sababu du so ndiyam timma e terɗe muɗum. Docteur Salaha Garba,
so ndiyam fanɗi e calɗi neɗɗo iɗum waawi yettinde ɗum sifaaji ñawuji kewɗi. Joomum ana waawi giileede, ana waawi tawede wakkati ɗu fuu ɓernde makko ana boni. Won ƴooɓe hakkille jaati saabi muɗum, won woɓɓe ciñooɓe. Tordaaji kewɗi ana waawi hewtaade neɗɗo so ndiyam fanɗi e calɗi muɗum.
Faa hannde on woni dokkude jamaade hakkillaaji lobbi tinno daña ko hippi e kohe muɗum so ɓami faa nange ana wuli taw. O wi ɗum watta so joomum rentoo.
Sakiraaɓe ɗo kadude kabaruji kiikiɗa ko ko anndoɗo mbawi hollitinde men ko woni hakkillaji moɗon. Sini on noddi numéro 76 98 56 56 ngal journal et magazine garo jokkininde oɗo ɗo mbawi heɗade ɗo mere mere. Sini on noddi service kono foni 37 321 fayso tawa ɗum mere mere. Anndon wiide kana tawre ɗon no fanɗi fuu noga e tanka crédit et téléphone moɗon kedde heɗa ɗo seeɗa yewtere nde waran jokkininde. Joɗa haalaji no pawiɗi dow kabaru ƴewtude ƴewtade e sariyaji parti politique ngaji gaɗi laabi ɗiɗi ƴiwde 16 yaade 17 lewru avril ƴaɓɓin du le région ngaji ɗi e ƴiwde nogay e jetti yaade nogay e jeenayi ndun lewru wotoro. No tama wiyeede baale kewɗe no baale sutte civil fuu kawri hen e rewɓe jeggitaka fay e tawde rewɓe koyɗe mumen hen koyɗe mumen gattaka hen sanne ɓe kolti kay ko woni e himmiji mabɓe hono hani waɗede fatiɗallaji muɗum keɓene jogola fa ɓeydureɗen famu e nde yewtere rewɓe. Andi ko Lala Diara Hature waɗni en dow to faccitago Ali min e Ali Cisé.
Tawede rewɓe ele gol ɓiliɗo ƴewtagol nuygel sariyama parti politique en ɓe jooɗiɗo muɗum le leydi amendi le ñalawma hannde o darde muɗum ana mawni sanni ele gurdam parti ŋaji ɗi le leydi amendi. Ɗum ɗo yo haalaji kanko madame Boy Diallo arɗo Wildaf o holiti wiide ɗo yo wakkati fa rewɓe kañum en du sembina immadaraji mum en ele golleji nawrɗi bangal politique.
Debbo tawede leydi yanke ana darani haɓanade leydi muɗum, darde muɗum ɗo ana mawni ɗo heɓude golleji pawiɗi dow leydi yankaku fa himmeji rewɓe darane koyɗe mumɓe ndu gatte le ƴewtongoji ɗi. Ana hani ndu daranade teddingol ko wawi latade nafagaji rewɓe, haɓanade potal sariyaji dow politique aku. Ɗi golleji fuu ana kani wadde tawi ana andini no golleji ƴewtongoji ɗi gaɗirta.
Kanko madame Assetou Sangare gonɗo e PRD ɗoni parti pour le renouveau et le développement holiti mette muɗum kañum ka fewode fanɗugol immadaraji rewɓe le ɗiɗo golleji.
Ko milumiɗon laataki dow kabaru kewal e moƴƴal wattugol le rewɓe koyɗe mumɓen e immadaraji gaɗaɗi le région ŋaji ɗi banggal ƴewtugol sariyaji baali politique. Fa hannde ne wiide hooreɓe baali politique nedda e rewɓe lattoɓe heƴaɓe mumɓen ana laaɓi himeji amen fuu daranaka hawruɓe hen hewɓe paama e fanda ko haala muɗum haala le majjum
parti politique.
Haya siguto ka wona noon ɗum wordi kanankoɓe gomɓe tumɓe kañum en ka holiti weli yonki mumen sanne fewde tawede rewɓe ele ɗiɗo golleji le région o. Mohammed Anoubakrine Mohammed Ag Ali yo goto e conseiller en gouverneur région Kidal.
Effectivement
gonga jaati heƴaɓe rewɓe kawri e golleji mum le cercle fuu won ittaɓe yaade laatade heƴaɓe hono keƴaɗo kafo rewɓe sigu golliti ko woni hakkillaji mumɓen hono tewtirano golleji ɗi jarata banggal ɓuddugol baali politique.
Tawede majjum fuu laamiɗo fedde Wildafne le ñalawma hannde o ɗum woni madame Diallo holiti wiide golleji pawiɗi e politique le leydini le ñalawma hannde o ka rewɓe koyɗe mumen wona ko watta hem sanne. Womɗati ɗi o holititta mbawɗi laatade sababu yalla rewɓe kañum en ndu immadaraji mumen ana mate sanne le ɗiɗo golleji.
Kanankoɓe ana kani mijade wallirinkol jawde baali politique ɗe rewɓe dawranta hollitinde birude fa yettade darjinde rewɓe no darde mumen mawnirta le baali politique.
Kanko madame Kamisa Berthe yo keƴaɗo fedde kafo le laamu sikaso mi jiide e makko CICB to wattuno batoji fa ƴewto ngal ɗo nuygal sariya mo parti ngaji ɗi jooɗiɗo muɗum le leydi amen di le ñalaw mo hannde o wattano Bamako ɗo nogay jittiyaade nogay jeenayi lewru avril ɓettindu. Kanko o holliti wiide ƴewtaade ngal ɗo nuygal sariya le ñalawma hannde o waran laatade sababu jottinde leydi amendi banggal politique.
Mon fuu holliti ko woni hakkille muɗum. Mbiɗa miila jaabu lobbo heɓama du ko fuu wala e majjum ko heewi waɗama. Rewɓe ana ngoodi le golleɗe laamu kewɗe, nden caggal han min jaɓata golle yogaji hono hokkede kaalisi na kulle goɗɗe fa wiide min ballani neɗɗo ba batte mum
so matugude
dido batoji kayo wakati wonno e juude rewbe ngado ima daraji bangal politique fa yotto gombe bal société civile holitide ko woni yela mu en fewde golleji kandi wadede yella keba daranade hoore mabbe.